a few records.
Kula sampla wa mapenzi, tena nimewanza na wewe. Usijeniua, ukaniweka roju uju kama kuku katumbizwa na mwewe. Vile vino kama feni, unavyonipa tukiwaga viwanjani. Moyo wangu furani, kama barafu limewekwa kifuani. Nataka kuweka mipaka, mipaka kwenye penzi letoe. Wadowezi na vibaka, wasivuruge pendo letoe. Nataka kuweka mipaka, mipaka kwenye penzi leto eh. Watowezi na vibaka, wasivuruge pendo leto eh.
Haya, haya, haya,
minakupenda, minakupenda.
Haya, haya, haya,
kumoyo umeshadanya, umeshadanya.
Haya, haya, haya,
oh, minakupenda, minakupenda.
Haya, haya, haya,
kumoyo umeshadanya, umeshadanya. Touch my heart, I can't live without you, baby. When you say you love me, I say I love you too. I see something special in I love you, baby boo. Chukua viatu weka sebureni, kanga na taulo weka kiunoni. Maji ya kuoga weka kabafuni. Mimi pore pore na chapa makini. Paka, mipaka kwenye penzi letoe. Watowezi na vibaka, wasivuruge pendo letoe. Nataka kuweka mipaka, mipaka kwenye penzi leto eh. Watowezi na vibaka, wasivuruge pendo leto eh.
Haya, haya, haya,
minakupenda, minakupenda.
Haya, haya, haya,
kumoyo umeshadanya, umeshadanya.
Haya, haya, haya,
oh, minakupenda, minakupenda.
Haya, haya, haya,
kumoyo umeshadanya, umeshadanya. Kumoyo umeshadanda, umeshadanda. Wewe nakupenda kumoyo, kumoyo kwangu mi nakupenda sana wewe.
Haya, haya, haya,
Oshadi Mabashi, Mimzi. Time. Shadim, my voice, yeah, 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 yeah.